Yego, polisi yaraje iradusobanurira, yatubwiye ko yabonye ibisambo bitatu ari byo byamufashe, umwe apfana nawe, babiri barabafata, ubu ngubu barafunze.
Mwamenye aho bakomoka, niba ari Abanyafurika y'Epfo cyangwa se nimba hari n'ibindi bihugu by'amahanga bakomokamo?
Umwe ni watwamenye ko ari Umunyafurika y'Epfo, ariko abandi babiri ntabwo twari twasobanukirwa aho bakomoka.
Ubu se polisi yakwemereye gushyingura umurambo w'umugabo wawe?
Ntabwo bari bamuma kuko bashaka gukora ibindi genzura bakamenya icyamwishe. Baracyari mu buruhukiro, barambwiye ngo nibarangiza gukora ibyo bashaka gukora bazaduhamagara babuduhe.
Niko se madamu, abana bameze bate ubu ngubu bakiriye bate urupfu rutunguranye gutyo rwa papa wabo?
Nawe urabyumva, abana babuze umubyeyi wabo, ntabwo bameze neza, ariko ndimo kubihanganisha kuko nta kindi twakora.
Madamu Anette Kabasinde, ndagushimiye.
Murakoze cyane.